Exclusive from Hot Vibes
CO. Era. Young days. Yeah, my love. Voila. You know what time it is. Yeah.
The bond down on this one.
It's a black
idea to guy. Since yesterday, nili na mudai. Baby mama nani choka moya boyo. Ati ni muleke ndafya nili peka ngono. Pano peni kamba my heart is on fire. Pamba lava swaya manje ni kuwaya. Sveta nili neka popa ni uwatia. Wansuka ni kola papeti no zivumbatia. Bine, ni pase potolo ya Jamasoni. Zero, godo ni pamwamba kodini. Nifune potolo ya Jamasoni. Zero, godo ni pamwamba kodini. Iwe, ni pase potolo ya Jamasoni. Yeah,
Jamason.
Ine, nifuna potolo ya Jamason.
Nati Jamason.
Nipase potolo ya Jamason.
Ine, Jamason.
Ine, nifuna potolo ya Jamason. Nzepo mlavu na kagero kena beauty ni kubela bwino. Tina pampamo vilavu na maminyo minyo. Madina dieti male squad for a movie. Kansi kuli wina wenzo ni kwa kapa jute. Elo nisha been there for her. Moli ya lionse majalente. Wene night pause ni mafone pause na matexi. Trying to make a busy no mucha ya koka mfote. Kansi nisha na plan yoni siya mumi soul zapa. Peni kamba can't believe you why she did that. Ngati sindine weekends o itana sweet fat. Tika nkala wabili love in so tambe. Bambile benzo yeso ponye miana kutitiva yes. Peni kamba manje bawina my enemies. Nisa shemu kubanzanga in my family. Blow, nipase potolo ya Jamason na mixer. Kwa mwamba pake leta na shisha. Ndafya, pano sipin tuba guy guy. Since yesterday nili na mudai. Baby mama nani choka moya boyo. Ati ni muleke ndafya nili peka ngono. Pano peni kamba my heart is on fire. Pamba lava swaya manje ni kuwaya. Sveta nili neka popa ni uwatia. Wansuka ni kola papeti no zivumbatia. Bine, nipase potolo ya Jamason. Zero, godo ni pamwamba kodini. Nifuna potolo ya Jamason. Zero, godo ni pamwamba kodini. Iwe, nipase potolo ya Jamason. Yeah,
Jamason.
Ine, nifuna potolo ya Jamason.
Nati Jamason.
Nipase potolo ya Jamason.
Ine, Jamason.
Ine, nifuna potolo ya Jamason. Yeah. Give me the liquor, wanna sip some. Balibena zoba gelo, babomo taba dolly handsome. No wonder ni blacker for me to come. Da fene yambili labu muli yebe yeni na pampamo. So nifuna potolo ya jema. Siro kugodo na malula kapena. Da fama labu palastu nga chito pena. Not only that ebena palasti vale kopema. Pano no wonder ni black. Da kukuli na mind. Na intonaini jobs in a don't mind. Malinga na fola pa mazulo mchu wine. No pweza poka nyumbo kawaniyo pa rewind. Black table na maboto ya mitengo. Sinizi fakapo ya lipo na mablack. Yazula tepo pambali na shisha. Mama nafu wala speta neka ni ufisalo. Pano sipin tuba guy guy. Since yesterday nili na mudai. Baby mama nani choka moya boyo. Ati ni muleke ndafya nili peka ngono. Pano peni kamba my heart is on fire. Pamba lava swaya manje ni kuwaya. Speta nili neka popa ni uwatia. Wansuka ni kola papeti no zivumbatia. Bine, nipase potolo ya Jamason. Zero, godo ni pamwamba kodini. Nifuna potolo ya Jamason. Zero, godo ni pamwamba kodini. Iwe, nipase potolo ya Jamason. Yeah,
Jamason.
Ine, nifuna potolo ya Jamason.
Nati Jamason.
Nipase potolo ya Jamason.
Ine, Jamason.
Ine, nifuna potolo ya Jamason.
Believe in.
Yeah. 1-2-1-2, the band I got you. Young Steve Orich is super. Man Kato, Dira. Ayo Costanza, see. Let's go.
Exclusive from hotvibes.co.